Roundini meka mambo mbaya mbaya au sio? Nikaididi maskama kawa na kupa hii mziki kupanya kama dawa. Duende.
Nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, ati kubonga, ati kubonga.
Okay, I'm the soldier of the army, jani meje army, sisemi kuwatisha pole pole ninabisha. Leta nyoko nyoko nikapita na dirisha, nuwache mkibonga, hili nikisonga. But I'll take what's ndo menapenda sana kubonga, na silly things, do save sorenyu kusonga. Kwanza, I fear no evil, ati, I fear no evil. Na, sana kwa sana nimekuwa mtoa sana, mkanisema sana, mmebonga sana, menijusi sana HBD ama sina, na with me sina.
Kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, ati kubonga, ati kubonga.
Sikia, na vile nina kamu itabidi mulibishe, tuwezi pika pia mimi niwalishe. Ebu songa, wacha niwakilishe, nibambishe, niburudishe. Wala wate walidhani nita think, sija think, nina think, nina wapa mistari nkirink. Ebu songa, wacha zi blink, usiwe na pupa nita kupa hiyo link. So, ukija nami sema nami, wasana namba moja, kuna mtu mwingine ambaye minta mgoja, no matter yuko fali.
Kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, ati kubonga, ati kubonga.
Na roundi nimeka mambo mbaya, bonga chafu ni kuchomeleta kao fire. Niko hai, wacha nijidai, kule nimetoka nimeteseka walai. Oh, na nimekam na jipuka kuruka, huni mzuka uliza kimkaka. Inabamba tena inashika, inabamba, inabamba, ntaipushi mbele itafika, ntaipushi mbele itafika. Nikei dirimas,
kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, ati kubonga, ati kubonga. Kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga, nilini mta nyacha nisonge, kwa nilini mta acha kubonga.